mukwano kusaba mbeerawo mukwano nawe kusaba mbeerawo mukwano kusaba mbeerawo mukwano nawe kusaba mbeerawo.
I know you like me maliti mama na Yesu pidiyo mukwano linga vugise chimama nkuba foto nechengo linga neima kwa tamwa wabavugu kateto wa imya. I really like it when you bend down low nja chambisi waje mutimo lingo moriro webuza Bobby mistari oba Julio love yange jeni na mutima yonayi yo boni wancha kubuza ebiwa bya terera oba bibuzo muri samu chizikize chiro linga tawaza era baby nonde kambera mfuse mufaza. Yeah, Mufasa, let's go. Hey, abone wanja tofi 90. Do wakana muloka.
Mukwano, kusaba mbeerawo. Mukwano, nawe kusaba mbeerawo. Mukwano, kusaba mbeerawo. Mukwano, nawe kusaba mbeerawo.
My friend is girlfriend babira babiri nga batambula era babiri babiri motale motauni ne mulubiri nansana wabigalombo yoba kibuli nga bazole yabatunuza ndali nga bali emmere kuva kuno nakuli especially emmere y'ebinzaali kati bebe nange njagala tubere babiri motakisi kudina oba mukaguli nga tunyumya nga tuseka nkugamba biri ebyakingisa biribiribiri honeymoon ticket nkutwala mulubiri. Half time, full time, kowo lili. I really like your attitude, ndaze chibuli. Ate muba walunda zuri mwanguli. Kati baby nange kankotoni rakamuli.
Mukwano, kusaba mbeerawo. Mukwano, nawe kusaba mbeerawo. Mukwano, kusaba mbeerawo. Mukwano, nawe kusaba mbeerawo. Baby, I like the way you talk. Engeri jobi kola mo. Nango matema kwa chukamo. Yeah, sikamo. Nebya mobili kunawe kwa kola mo. Newe kava kakisi kakuchule mo. Akakopo kachiai kakuvele mo. Sima nyova toli mfamo. Kururwa mochachi vango vamo. Maziga manji nawe sasira. Sasira. Yeah. Siri kabira chisumuluzo chigule vyalima lujiru gale vyatuba gala we hold you like kabila.
Yeah.
Mukwano kusaba mbeerawo. Mukwano nawe kusaba mbeerawo. Mukwano kusaba mbeerawo. Mukwano nawe kusaba mbeerawo.